maneno ya baba. Toka nizaliwe, nimeona maneno ya baba. Mimi maskini, nitakufa maskini na yule tajiri, atakufa tajiri. Dunia, dunia ni mti mkavu we. Aya, 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 oh, yeah. Dunia, dunia ni mti mkavu we. Aya, 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 oh, yeah. Ni mwamini nani, ni mtazame nani, mnyonge. Mimi, ni mwamini nani, ni mtazame nani. Sina haki, yeah. Wana tudharau, 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 wana tudharau. Umwamini yae na kumudhamini a, ni yeye anakutenda. Umwamini yae na kumudhamini a, ni yeye anakutenda. Mwanadamu atakudanganya leo na kesho akugeuke. Mwanadamu atakudanganya leo na kesho akugeuke. Dunia, dunia ni mti mkavu we. Aya, 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 oye. Dunia, dunia ni mti mkavu we. Aya, 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 oye. Ni mwamini nani, ni mtazame nani, mnyonge. Mimi, ni mwamini nani, ni mtazame nani. Wana tudharau, 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 wana tudharau. Wana tudharau, 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 wana tudharau.